Una zinji zwine avanga ni vudzi zwisiwa na zwipfumisa vhafunzi manda wanala kama vudzi putedza nda pula vavudzi. I'm the shit momomela sa zitrunzi avana vuyo vantevelela sa murunzi ukila vomrepa ndono zwitesa lunji. Ukila dzinyimbo ndono zwitesa lunji ndi le khrutmani gemi ninga miṅwaha ndi mutuku mara ni kho teo umpa respect habe ndi kale ndi kho repa na u ita na dzibiti mara ndi one kho thoma vhona impact zino aga zwishuma nga urali hu ḓo bvelela vhasangali a u ḽidzisa pali dza venḓa nga nechituni ya zwibali. Yeah, I'm the one who made ubva tshilamba cool, don't forget that. Ey, zwino vhewe ni vho ḓivhidza dzi out nga nḓila ḓe. Damn, ni ri zwino tshifhinga ndi tshanu, tell me ndi tshifhinga ḓe. Ey, I'm doing numbers and these numbers don't lie, I heard you said that. Ndi idol ya tama yanu, you look sad dad. And your girl is out here praying that I smash that. Maroko nukisa calamari. If you don't get anyone a dictionary, yeah, I'm schooling these niggas, I'm feeling generous. And the flows that I'm spitting are kind of venomous. Yeah, the flows that I'm spitting are kind of venomous. I had to say it twice for the emphasis. I'm gone.